kusonga pain on mind ama fala wakibonga. Sijesa hao mali nilitoka msichana mdogo na wa dreams akuomoka. Siku hizi hatuli tukiomba ni shukrani tukispin ndani ya Honda. Wanajua mini noma. Too much is given, much more is expected. Nilipewa mic na dream, handpicked, selected. Sina mse out in the street, si genre no one invested. Gamble na vision na mahesabu tried and tested. Unfortunately, those I believe saw beyond me. Late nights nikililia jaja, why me? Hizi breakthroughs za wengine hazinifiki. Shame on me, have to learn that timing ni everything. In fact, ki look back, say me ni survive. Spirit ni a fighter na ambition ina ni drive. From Kalesa toka wasi kupiga my freestyle to logbook na new keys cruising iki ride. You can't stop this motion, I'm sorry. Mi ndio kingpin, hakuna competition sioni. Mi bado nitazidi tu kusonga pain on mind ama fala wakibonga. Sijesa hao mali nilitoka msichana mdogo na wa dreams akuomoka. Siku hizi hatuli tukiomba ni shukrani tukispin ndani ya Honda. Wanajua mini noma. Self-doubt is the worst that can happen to you. There's millions of people that love everything you do. Acha ku overthink, overcalculate. Man, you're paranoid over analyzing everything. We ignore the hate. Think a few steps kwenye ulianza. Hizo comments mbaya, acha kujibu na kusoma. These people hawajui kitu kwa take your gonga. Na baby girl ujue kwa shida ulijitoa. I know mom worries for you. Usijali. Keep your head under my what they do. Usijali. Usisahau crew. Usijali. Kila time ukianguka rudi tena time soon. Mi bado nitazidi tu kusonga pain on mind ama fala wakibonga. Sijesahau mali nilitoka msichana mdogo na wa dreams akuomoka. Siku hizi hatuli tukiomba ni shukrani tukispin ndani ya Honda. Wanajua mini noma. At the end of the day.